you know why, yeah. Sina cha kukulipa, wangu you're the one. Unajua wapo so nipenda, lakini bado unanikinga. Uko nami kila napokwenda, hata kama nisemu sizo kwenda. Natamani walaze macho ama kabisa sione, nisiwe tena licho nacho ila unangazo nione. Wanadhani yangu taa itazima, mwana watasubiri sana. God's making me shine like a star, kila nachomomba imanya. Natamani walazima